Kureyta Markiyo kulun weldadenga gudiga dhululka Koonfur Galbeed Soomaali iyo waliba ku hadalayna arimo qorsheynta magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaali dib u habeynta arimo dhululka iyo sidii loo dhisi lahaa gudiyada xalinta khilaafaadka arimo dhulka shirkun oo shirgadoomiyay wasiirka wasaaradda howlaha guuda ahna gudoomiyaha gudiga qorsheynta dhululka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba hasaareena go'aamo ku saabsan arimo dhululka Wasiirka wasaaradda howlaha guuda ahna gudoomiyaha gudiga qorsheynta dhulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali Daahir Cabdi Abdullahi iyo ku hadalay ujeedka ankubing ee dhululka uu ku teegni iyo waliyaawo iyo ku hadalayna
oo runtii ah shir oo lamada bilba hal mar la qabado taas oo lanka hadalow waxyaalaha korri ee road mapki ama qorshe howleedki la ansixi shirkun shirki saddexaad la ansixi madama ki afraad ay walay oo horan qof soomi in ila ka hadal iyo inay walay telefoon in la raayseena la qorsheey runtii ma la raayseena shirow may hayay la isku raaysaday walaagi hor loo soo biyo inay walay hadal soo biyo waxa qayb galay gudoomiyaha kuxeenka degmada waxa qayb galay waaxda degmada arimaha dhulka waxa qayb galay sun runtii warbixin badan ay la hagaajiyay oo ku saabsan qabadooyinka hadda jiraan ee sida la fado in la gudbo marka waxyaalahan ka badanayay oo lanka hadal iyo leeyahaytay maadaama magaalooyinka qorshe fayla inay yaalna dhulkii madaraayo dadka deganayaan deegaanka dadka isku horroonyin qaabkii qorshe lanka soo biifaday qorshahaas in la fuliifadiyo aanu la ka hadalay dhibaatooyinkii way ka hadalay dhulka oo dhulka hadda haysta sida oo dhulka oo sharci darada madaraayo la hanqmiyow sida dhulka oo madaraayo sharci darada dadka shacabka ee badiyo ku sheegadaayaan dhibaatooyinka oo dhulka danta guud hay in oo dhibaatooyin badan dadkii haysta marka yeel ka hadlay qaabkii linka baafadi runtii weylista gooraday in oo gudigi iyo qonay nimada raayisheen dawladda hoose leena qati cid alla cid ku saytay inay cid oo si dhow inay shaqeeyaan shirarkan noocan amal ina la badi yeel ila hadeeri iyo la ka balamay shirku kala xiga hadana in oo dadka la sii
Daahir Cabdi Abdullahi wasiirka howlaha guuda iyo bulshada aan ka digi iyo ku dheeradanka dhululka yeelata dawladda iyo han hadal degani in la ku guura si bulshada lanka adeega
howlo sharci darad oo aramad uu ka saabsan guud ahaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida uu mar badan kan nagni dhulka dawladda ama dhulka danta guud way mas'uul ka ah gudiga arimaha dhulka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mas'uul ka ah shakhsi ama hay'ad kale toodhiibi kortana ma jirto marka saas daraadee shacabku way in sheegay iniyo dalkun oo dawladda iska leh sharci darada loo galay leeyin iniyo madaraysku ku fiirsadaan inay hay'ado dhamaantii oo madaraysana dawladda Koonfur Galbeed ku kooban iniyo dalka dawladda madaraysan si dhow wala sharci darada iniyo reeban dalka dawladda mas'uul ka ah waa dalkii danta adeega guudka biifadi waa dhulkii madaraysh umad walba qabada fadi way marka saas daraadee way in sheeganay dadka hata ka tala jiraan ama madaraysh hata gacanta kula jiraan arimo oo dhulka ka saabsan waa in si degdeg ah u roojiyaan waa in si degdeg ah u roojiyaan la qalalan kale ka arag dawladda inay soo sheegado madaray talaabo sharci ah ee la qaadan doono
shirkun yee ee koolamadii buloodba mar la qabado waa walibana loon ku hadalay qorshaha iyo sidii warlanku qowdo lahaya dhululka sharci darrada ee dawladda yeelata dadka gaansaayanka